రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియో సగలే అమెరికా సంబత అబ్దుల్బత గల్గల సాలమా ఫులక్క జల్కబే హంగసా సదిత్ మిత్ర బాండి దిగ్దమిలం దిగ్దమి శనిఫ్ సొడ్డమి తొక్కురత్ వాషింగ్టన్ డిసి రాకడబర్సు సగంతాఫాన్ ఒరోమో సాటలైట్ ఇర్రత్ తంసాసు కనర్ఆ అమ్మజల్కబా ఒప్పీ కెన్య తుమ్ర తొర్బని కనర్ఆ కేసత్ గబాసాలే ఇజో తొర్బన్ కనా కేసా హంగతొక్కుసిని ఏసినా కనిషింకే సుమ్మే సంతు జుబే హొరాతి హంగతుమ్ర సగంతా కెన్యత్ నువలిం తురా ఒప్పీ కెన్య డ్రాత్ తాడబర్ جلقبة توربان كانا غمين ولي غلا توربات ميجا أفران كتو كما موتو موتا نيويورك كيسة تغيجي سميجرا كنين هرماتان كيسة إتانا مومي منستراف منسترين إمالا إتيوبيا دمك أمكونن توكو وهل كيني سالمون آباتا بكسان الترقمون غبا سيجرا
كور پريزدانت كهول لواس قدمي የሰባት ደስተኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ፕሬዝዳንት ሆነው በመመረጡ እርሶንና እህት አገር ማልዲቭን እንኳን ደስ አላችሁ።
ወፋቱ ፕሬዝዳንቲ ወንደድሮ ጉሚዮሊ ገላ ከተቆማ ሞቱ ሞታቶ ባተሚ ጃፋፍ ፕሬዝዳንቲ ታተሪፍ ለተሙ ከሰኒፍ እስኒስ ዲዮ ብሌቲ ታቴ ማልዲቭን በከገመደን ጀቹን በርባዳ ጉሚዮሊ ገላ ቶርባተሚ ሸነፋ ጋውንሳን ከግጌሰን ቮልካን ቦስኪሪፍስ ድንቅሲፈና ቀቡን ኢብሳ እትደበለስ ቁማሞት ሞታ ተጃጅሉፍ ደግርሰ ኡላናዳን እረሌቢውን ከምፍለተመን አንቶኒዮ ጉተሬሲንስ በከገመድ ደንጀቹን ፈዳ ሰረካዱኛት ኮቪድ ኩረ ሰገልየሮ ያዶ ተይጅሩት ቢየስ መጥተኑ ከሱሜስስ ገለተን ኤሳ ጀራን እታናሙ ምች ሚኒስቴራ ሚኒስትሪን እማላ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን
I would like to take a moment to applaud the scientists, engineers and everyone who
እታናሙ ምች ሚኒስቴራ ደመቀ መኮንን ጀልቀባሳሳን ይረጥከን ሳንገለተ ይፈታል ቆረጡ ተተላሊ ኮቪድ ኩረ ሰገርውጅተን ይፋንዲ ሶተከይ ሰተርገመኒ ሰባባሎ ጊተላሊ ካንሳን ቲንጀአን ኢንከንከ ቢይሳኒ ካንወረካንራ ሀፌ ከኤገት ዋንታቴ ተላሊ ሀገስን ጀአም የቆፋ አርገጆፍ ድርቀሙሼ ቱቀኒሩ ሰባባ ኮቪድ ኩረ ሰገሪን ከመይደም ድነደን ቢዩ ተጉደታ ጅራኒስ ደግርሰ ሂከ ቀቦፍ ተርካንፊ ደግርሰ ማለቃ ፈካቱን ፍርማተ አርገቹን አከይረ ጅራት ያደቺ ሰኔሩ ወይራራካናን አደጥቲ ባፈሜ ኤገሙ ዮካን ፈያታውን እንደንደአሙ መርትኑ ፈያን ተውታናን ኤንዩዩ ፈያታውን እንደንደው ጀአን እታናሙ ምች ሚኒስቴርጃ ኡብደመቀን ታንሱዳን ጅጀረም ንቅለንሳ ሐዋሳሌ ቆናፍ ሆርሲሰኒ ብሉን ጅራተኒፍ ረኩ ሐማተው ኢፍሰኒሩ
The impact of climate change are destroying
Iban jirama qillensa lafaqonna fulbu qabe yiballesuran qulqulina sirna min anyata fbay ina qulqulina omishawani sharafa ala argam sisan jeqa jirachulle yadachi saniru kanaf jirana bodemmeqan gumin imhala qillensa digdam yijafan ittan misom magari safi bosona babadisu akusumas qabeenya umama haresu kadendesisu degges malaka halattin argamu dandaw mijesa abdin jeru jirachusa ifsaniru ታንሱዳኒስ ስሚ አዱኛ ፈራን ሆገናም ከንበርባች ሱማ አንቱም ማለም ማለይ ቱቀኔሩ
ኢትዮጵያ ሃዝ ኦልዌስ ቢን ስቲድፋስት
ኢትዮጵያን ዋልታሌን ቃሙ ሁንዶ ፍታመቴ አከጅራቱ ደገሰ ጭማቦቻ ቱልተጀራን ገራ ዋልታ ቃሙ ሁንደርማች ሴት ዴቪውፍ ኢብሰጅሩ ኢትዮጵያን ከደገርቱ ተኡሼፍ ሃረደን ታወሊኒፍ ከበጃረት እንዳይን አባብዩማ ቅጥማ እንካን እመሰካኒ ግዱ ሴኑ ዲሱ ሰፉን ቡኡረ ወልተ ኢንሳ አመዩ አከምበርባች ሳተ ኡዱበተኒሩ ኢታናሙ ምች ሚኒስቴርቻ ታንሱዳን ዲይሳኒ ወጎተ ሰዲድረ ዴሞክራሲ በገለማ ኤክስሱ ሚሶማ አፍሰበቲን ሰናኖ ፍዱፍ ጅጅራ መካይ ፈተት ሴኑሼ ገሬወን ኢላተ ሲያሳፍ ከብሮ አደተይ ቀበል አከመሪያተኒፍ ዳንዲሳ ቁሼሌ ኢፍሰኒሩ ሃተው ወለ ጅጅራ ምጭ ቆርማተራ ብሊሰተ ኤግጌ ፈሞ ከእንደንደኝ ቱቀኒ ሁኖኒ ሰበቲን ሲአከንጅራን ታሰሰን እትንጀአኒ ለምቢወን ረትየከ ኢፍሰሙ ሂንደንደ አምኔ ወተሙሳ ጄቀማፍ መንጨውን ቀበኛ ገኡሳ ዑመረትስ ወራነ ቢየሳኒ ረተሌላን ራወተሙሳ ዱበታን ሞቱማን ረኮነሙ ማፍደቢ ከኑ ፊያላ እና ቱረት ጎቻሌ ደረራ ኡመታመይሰን ገሬሌን ቡርጃጂ ኡመን ቲንጀደን ራወቹሳኒ ዱበታኒ ኦሎሊ ፋላ ተኢገሩ ከንሳን ረፋሰሰ ተኡቱ ቀኔሩ
ዘ ክሪሚናል ኢንተርፕራይዝ ኤንድ ኢትስ ኢነብለርስ
ገሬን የከማፍ ከንሰጀጀበይሰን ኡመተ ከኝራ ደረራን ጋጅሩ አከዋን ሂንገይንት ኦሎለ ስሪ ሂንታኔ ኡመኒ አፈርሰን ጀአን Motuman Ethiopia Halana Muma for Yusuf Yali Nigo Chajum, Sababana Muma of Jet, Gasa Abusa, Koranan Akagike from Gochusa, Tarkamfi, the Gavata Muma for Achusa, Urulajur, Gadin Kamnejeran.
At this stage, we are nearly convinced
Sadarka Majurat, Gergasina Muma, Germasiasa Germangov, Itifayeda Ujel Kabusa, Amanura Gainajra, Tarkamfin Adaba for Atom, Rocco Ethiopia Himfuru, Jeran.
Despite the undue pressure, we shall live.
Iban tau malin ratra watajratus abbabi yuma Ethiopia tokumak abiyesefi tokumak siyasa eksisus drk amachimak amnu nibana jaran rakon amajiru Ethiopia rak ofautuntani nanno jaran martanu gocha gare sanan balaf saat lamaniru jaraniru Maria Chun Yeromar, Filmati Ethiopia Kadurati Kajaran, Itana Mumin Minister Adam Magamakunin, Gamta Africa, Itigafatama, Ulana Imagamfa Africa, Ulin Tauran, Maribi Yurisa Ethiopia, and Dursamit Senuf, Motuman Sani Kopeta Gubataniru, Logi Malay, Namumara Tundauran, Walabata Ani, Akasumas Sera Vieti Egun, Kanehu Jiran, Avoliker Garza de Giruf, Motuman Sani Muranokan Kabuto, Bexisanijiran. Kamabran, Bisani, Nagana Nuf, Kan Adunya Akka Ega Muchichak Abdu, Kan Ev Saudu Batani, Lutonishe Abiyev Darfur Kesat Bu Banijran Kamasani, Gom Sant Umurusani Ifsaniru. Farmin Danga, Sudan Walinju, Akkafuramuf, Ethiopian Furmata Diplomasuma Gamalamani Akka Esitu, Tana Mumichi Minister Chadu Bataniru. Wagandarb, Ethiopia Raf kan Kormata of Otuntain, kan Milkainis at the Galmefa Meta Ukatokan of Pudamagan, Bijisani, Flano Milkainan Tomurushe, Akasatokotuk Anijran, Hidilaga Bayamar Salam Mataf Bishanin Gutun, Milkaina Kabrota U, Hasa Sanikis at Ipsaniru, Bishan of Kenya Ra, Ugu Kenya, Kekamajra Chun Kenya, Nama Ajaiva Kajan, Tana Mumichimil Stericha. Abayaf hid alagasana gamalalen, Waltains Uga, Uguma Fak Arat Hundai, Nijirat Amantijir Ukabachusanile Dubataniru.
The generational desire to use our natural resource will not.
Abeni Umama Kenya Fayedamur of Kenya, Alota Tidarbar Ufe, Alagitabitaf, Unguma of Ikabachu Isajerun, Kandanka Mumitijan, Tana Mumichunisterica. Ararte Sun Kenya, Adensa Africa Bogram Kesati, Bae Martinun Kenya, Wara Injifatan Itikan, Nikop Ajene Aman Najaran. Gama Bratin, Video Dusame Warabamen Irgasani Gumi Wali Galasan of Kalesakan Esan Mumichimil Sera Sudan, Abdullah Hamdok, Hidilaga Baya, Meet and Nuragesis Ayad Dujeru Awachusani Ipsani, Hoji Hidasana, Kamato Kofan, Bishani Gutamusa Jeruk Ekaniru. Tabolinda Nugamta Afrika fi kan igad fafakatan yari ko chajran legalate fataniru. Ajecha jawa humnangudetif era bukisuda balate itamrgana mahaman lozdote Ethiopia, Eritrea, akasumas milishaf humna addana no amaran tagraike satra watan yaka wanjer aman. Jarmuli mirgana waka sadarka dunyaf kamote addan eataturus motumman Ethiopia yaka wansana sadarka ulana an innahar kun isajal kabati. Minister Imma ala United States, Canada, walit bu insaf wal waransa tagrahe sejirun wal kabate, ajajam na warana waligala Eritrea ugura kanka yoto, angote Ethiopia, Eritrea angote nando amararati, Canada ugura kaun niadatama. President Joe Bidenis torbe, ajaja sadarka ulana basani, kanendra kosan hamme sudanda anjanra ugura hara kau, angodan desesu, minister malaka kabijisanif kenna nijiru.
Kabronjel kabatur bankana matadweta etru chafin oromea ya isa gigesu an Oganu tafilatju saati gan modawit adamarra gabase
Walgaisa sambata darwen chafin oromea dursa Ojibara waggashan darbe chofe Samboda afyai bara ojidarbe ojiruturan adilomi badoga gese Avyai harawa drgigitiga nasudumi lama saadabdu ramani fi Itiana ammo obayle ya sumata mude Yerokanas mudama kana chafif kadesan obifukadu tasama Chafif bakabuwa motuma Mudama amma kesati drgigiyi fi warribu leyen mutan nukaban Walfana mudama niru ujadan Adisa adanis tagale chalmane ba afrushan tamisa diragatun Afiyai motumana notaun mudam tejirti
Ummata oromo adafi sena bonsa kabu kanafi sabati sablamo tananno kenya fesa tijiratan biro tajaji luda filamun charrafi ursina budda wante chafe ka bajama kana galate facha gamachu budda natti dagame ifsun barbada
Sambodas Chafen Rawi Fidan Deti Sani Ladudani, Mudamuka Bujede, Presidentina Noromia Maubushimelis Abdisa, Amas Gadadu for Presidentimotumana Noromia Katan, Mudejra, Kademu Maubushimelis Kadesan, Ubufakadu Tran.
Ubushimelis Abdisa, Ugansa, Alotara Kesakanufan, Umatasani Kanjalatan, One Tenauthan, One Gugurda Harosu, Rawachu, Ugansa Kasi. Nama kena ni fikualiti akan si kanggaban. Lafinu matoromo funde rakadebi uf. Urumimma mbakat takadebi uf. Jechan usontan. Alkan ih guya. Ya dasani bihun sasani dan ditisani. Kamara kanulshan. Nano kenya kisatis. Kisgansa dalo tahara. Argaman. Kawatama tuku jambirkan isawantai. Diwan gurudwa makarus patanis. Galmanga uraf. Gamus after the thing of the day, part in Kenya, President Mabar, Isidra.
Some borders, President Shimalis, Jaffe Fasatais and Retti, Milkana Flanobial Sajafaf, Jeratutana Normia, Gareti Tatanijran.
Kabajamo Afayai, Kabajam Totanis Jaffe, Motuma Rajaramukun, Ergamota Gurgudo to Fulda Sajra, Gamatokon, Irmana Kenya Tirakuna, Kenya Kanano Kenya, Jiru, Hikuf. Tafsa, Burmaduma biya Kenya sarilka olanan, kabachisuf, humnota sharilkwe sutot, TPLF fishane, abamsi suran, abjudi nota Kenya fashalesun, nagenya masisa amirkanesu, irraeggam. Gama yuratin ammo, imana badana egalli, sarilka maatiti mirkanesuran, urumea fitopi abarati, fidiyota sheti finjilbefan ijarun, dikamata.
Itiansis President Shimalis Misinsaka Wine Isani Namot Sodumila Madesan Achis Tana Isani Obawalubdu Akamuda Manefi Chafef Kademani Diesani Chafer Gaisefijra Giduka Natigaru Obutaye Dan Dada Balate Misinsonikan Adens Chafeni Tinkabinota Afi Afiaimu Desiri Mitijichun Murmikasa Nituran Chafete Bakabutungurna Gujilita Asi Mudamnikun Kangudina Maras Hamate Mitijichan Komida Gesa Nituran Kanafka de weekendan chapi orumia tibakabwa motumana no orumia obufukadu tasama, komia demsa rati, mudam ni marti misinsuta kore gudugale sa parti nga gefamu, sunis seretawu, kamudamana mota gurin alimara rayna amman nejeru famu, namoni mudaman yu angona nof mudamani, gurin esani kufakwado intani, jiratutana anno gutu hujetu ujiran. Kanamales mudama angosa rikabi alisattas famu visi, namoni kabaman wanjiran epikunta ejiran, obufukadun. President Shimalis abotor bedan vekana, misinsuta kabine feranini, Angawa debili summa oromo obwararso bikila, hogana biro ajira ujitafia wa summa oromiata isummu dani jiran. Ada dunye emadin, hogantu abba alanga motumma, obogazwele abbasimal hogana manamurtiwa ligala oromia, obotafari wandafraw, hogana wajira uditimu micha oromia, akasumas, obo Hussein Osman, komishinara farramala amaltumma oromiata isun, mudecha fiwal geisa wa gajafa, kambaro jijel kaba, tumure jira. Kaba Sagale Amerikaf, Kalmudawit, Adama.
Teater Afaan Oromoo kan Looreet Tsaggaaye Gabramadiin barreeffame kan Ilma Galmaa jedhu sanbata darbe Galma Yuunivarsiitii Amboo keessatti agarsiifamee jira. Kan torban kana dhiyaate keessaa ture Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Bololee du'aa jiraachisa. Bilisummaa soba gaazexaan afarsaa. Chinisu kansile, kitu moma tesa. Binezi bosonataka. Tibban modal tutti. In manjeyati ijen. Yomi unjabatutti. Alakonyat ejen.
Kopisan il magalma, Professor Agargara Samuel Leikun. Hale ki teatrikum barri famuta, Looreet Tsaggaaye Gabramadiinirraa ittiin qophaa'ee ibsanii. Itti dabalunis waa'ee waloo barreessaa diraamaa fi hayyuu barruuf aadaa beekamaa kana waan jedhanillee qabu.
Tiyaatira Looreet Tsaggaaye Gabramadiiniin barraa'e gara afaan Oromootti deebisne Ilma Galmaa kan jedhu waltajjiidhaaf dhiyeessinee irraa jechuudha. Egaa tiyaatirri kun tiyaatira baay'inaanii Innaata Lanxannuu kan Looreet Tsaggaayeen barreesse keessaatti kan fudhatamedha. Isaan alammoo ilma galma kan jedhu walaloonni barreesse isa keessaa monologoonni fudhatamanii yaadolee tokko tokkos itti daballee haala ammayyaatee nama dargaggeessa ammaa itti ta'uu danda'uun modifaayi goone dhiyeessine jechuudha. So egaayyuu tiyaatirri kun keessattuu Looree Tsaggaayeen quuqama Oromummaa nama qabu cunqursaa hiittaa uummata Oromoo irra gahaa ture akka tiyaatira isaa keessatti aartii isaa keessatti barreeffama isaa keessatti adreesi gochaa kan ture kan agarsiisudha jechuudha. Artistaa keessatti kan agarsiisudha jechuudha. Egaa kana keessatti maalii tu mul'ate tokkoffaa Oromoon kanaan dura barreen darban keessa dhiittaa irra gahaa jiraachuusa. Kanuma keessatti illee dhiittaa cunqursaa irra gahu keessatti hammam quuqama biyya kanaaf akka inni qabu tiyaatira kana keessatti argineerra.
Daba seenaatiin godoo keenya mancaase dhaloota jallifnee egeree kaanii maseensi.
Bakka adda durummaa fudhachuun ilma galmaa irratti kan hojjete miseensi garee giddugala qorannoof qo'annoo aadaa Looree Tsaggaayee Gabramadan Waaqjiraa Saamu'eel waa'ee taatoo bakka bu'ee hojjete akkas jedha.
Ayyaana jala bultii masqalaa Irreechaa sababeeffachuudhaan aadaa keenya, duudhaa keenya, jiruuf jireenya keenya aarsiidhaan calaqqisuudhaaf hayyuu dureen Oromoo abbaa gadaadha akkuma beekamu. Hayyuu duree Oromoo abbaa gadaa fuuldura gooneetti ilma galmaa jedhu jechuudhaan tiyaatira kana hojjenneerra jechuudha. Looree Tsaggaayee Gabramadan ibsuun baay'ee natti ulfaata. Garuu jecha tokkoon qaba kanan looreettiin ittiin ibsu jechuudha. Hundee aartiitiin jedhaaniin Looree Tsaggaayee Gabramadaniitiin. Hojii kana keessatti Looree Tsaggaayee Gabramadan gadi fageenyaan waa'ee Oromoo, waa'ee duudhaa aadaa Oromoo gadi fageenyaan akka beekaniin hubadhe asirraa hojii kanarra. Anis immoo gara fuulduraatti wantan argadhe, wantan baradhe fayyadamuudhaan aartii Oromoo, aadaa Oromoo, afaan Oromoo, duudhaa Oromoo ol guddisuun.
Boontuu Tasfaayillee waa'ee taatoo bakka buutee waan jettu qabdi.
Tiyaatira Looree Tsaggaayee Gabramadan ijoollee Looree Gabramadan kan hojjetame yommuu ta'u yaadni isaanii guddaan waa'ee tokkummaa kan kaasudha. Karaaktarra ni xabaxxee immoo karaaktara miidiyaa jedhamtu yookaan Oromiyaa bakka buutee Harmee bakka buutee hojjechaa jirra. Irra caalaa immoo keessattuu hojii Looree Tsaggaayee Gabramadan Amaariffaan jiran Oromiffaan jijjiirree ofiisitti agarsiisaa jirra. Akka waliigalaatti Amboos agarsiisaa jirree miidiyaanaa maaliif nuti Amboo keessatti tarkaanfii tokko tarkaanfachaa irra dheetanaa mana maaliif kanaan dura wanta akkanaan jiru.
Oduu kana kan hin dhageessisne ani beektota keenya.
Barsiisaa Raggaasaa tiyaatira ilma galmaa irratti daawwattoota kolfaan fixe. Yaanni inni dhiyeesse garuu kan ijoo dubbii of keessaa qabu ta'uu dubbata.
Ani kan hin bakka bu'ee tokkummaa warra diiganiin yookaan immoo dudduubarraan haasaan haasa'amu jiraachuu danda'a. Ololli adda addaa ka'uun jiraachuu danda'a. Walirratti akka dubbiin hin taane wayii ka'ame tokkummaan akka diigamu sababa kan ta'u dudduubarraan wanta jedhu sanaan bakka bu'eeti hojjedhe.
Dr. Taaddasa Qanaa pirezidaantii Yuunivarsiitii Amboo isaan duraaniiti. Giddugalli kun yeroo hundeeffamu eegalee hanga miillaan dhaabbatutti ga'ee guddaa bahuu isaaniitu himame. Isaanis kanumaaf ta'a kan ijoollee koo keessaa akka isa tokkottan ilaalaa kan jedhaniif.
Looree Tsaggaayeen nama addunyaa irratti beekaman nama maqaan isaanii Tulluu Caaluudha. Kanaaf hojiin giddugala kana keessatti hojjetamus kan isaan madaalu ta'uu qaba jecha. Wanti nuti ijoollee barsiisnullee waan isaan madaalu ta'uu qaba jecha. Waan maqaa giddugalaa kanaan ijoollee barsiisnu, waan maqaa giddugalaa kanaan dhaamsa dabarsinu hundumtuu wan maqa giddu gala kana wan maqa lore saggaye wan maqa university ambo wan maqa unda kenya gitu ta uqab kanab namoni ijolle lenji suratti bobbatani jirtanille kanarratti adaratin inje chumbar badajje kesattu ijolle afansani adasani enyummasani akkabe kani guddatan ta sisu kesat giddu galli kun shora guddata bachu tiraje
Inni galmaa kabaja feestivaala tiyaatiraa Itoophiyaa bara darbee geggeeffame irratti Finfinneetti agarsiifamee jira. Kana boodas naannoowwan biyyattii biroo keessattis agarsiifamuu akka itti fufu himamee jira.
Manni keenyas galmi keenyas tokko.
Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amburraa.
Biiroon aadaaf tuurizimii Oromiyaa uffataaf faaya adda addaa kan Oromoo galii akka argamsiisu gochuudhaan dinagdee guddisuutti akka dabalamuuf hojjetamaa jira jedha. Tsahaayee Daamxoo gabaasa Finfinnee irraa ergite kunoo.
Meeshaaleen faayaa Oromoo nyaanni aadaa Oromoo uffannaan garaagaraa meeshaalee aadaa hojjechuudhaan madda galii godhatanii dargaggoonni hedduun ittiin jiraachuu eegalaniiru yeroo dhiyoodhaan asitti. Dargaggoonni hojii faayaa Oromoo qopheessuu irratti hojjetan kun walitti dhamiinsi gabaa rakkoo akka qabu dubbatu. Dargaggootas faayaa hirrisaa yeroo baay'ee gabaan uffannaa aadaa Oromoo yeroo irreechi ga'u qofaadha kan inni ho'uu jedha.
Egaa akkuma beekamu dargaggoota hedduu qabna. Dargaggoonni keenya immoo carraa isaa. Yoo argatanii madda galii akka isaaniif ta'u carraa hojii uumuu gama kanaan ganaa aadaan keenya baay'ee nu hafata waan ta'eef aadaa keenya babal'isuu irratti ganaa baay'ee hojjechuutu nurraa eegama waan ta'eef dargaggoonni keenya kalaqa akkasii kalaquudhaan gara hojii kanaatti yoo galan madda galii isaaniif ta'a aadaan keenya tuchumaan babal'ata jechuudha. Kanaafiyyuu dargaggoonni keenya waan kanarratti ganaa guddaan nu hafata waan ta'eef akka ka'an akka jajjabaatan isaan gorsa jechuudha.
Agarsiisni daldalaa kun osoo yeroo yeroodhaan qophaa'e daldaltoota dirree hojii kanarratti bobba'aniif carraa guddaadhas jira. Tasfaayeen.
Faayidaan baazaarii kanaa immoo gama ekonoomiidhaan tokkoffaan qaama kana gurguruu fi madda galii fi madda hojii ta'uu fi danda'a. Ittaansuudhaan immoo aadaan saba keenyaa aadaan saba Oromoodha akka babal'atuu fi akka ammayyaas kan deemuu qabu akka ammayyaa deemu tajaajila jechuudha.
Addamsaa Abdurrahmaan yookaan haadha caayaa jedhamuudhaan kan beekaman waggoota 18 oliif huccuu aadaa Oromoo fi faaya garaagaraa hojjechuu irratti bobba'anii hojjechaa jiru. Agarsiisa daldalaa kanarratti hirmaachuudhaaf magaalaa Hararraa akka dhufan dubbatu. Yeroo carraan akkasii argamu bakka tokkotti walitti dhufuudhaan daldaltoonni meeshaalee aadaa Oromoo qabatanii argaman uffannaas ta'u faaya garaagaraa kan godinaalee Oromiyaa hundumti waan achitti argamaniif walirraa qooddannee galuufillee. Carraa guddaadha jedhu haati caayaa.
Silaa irreechi qofarra ta'uu baatte carraa hedduu arkutame magaalaallee wajji jiruudhaa jira gurgurtallee nama hedduudhaa wajji wal agartaa walirraa illee amma lafa akka Oromiyaa turte lafa adda addaa irraa dhufnaa miti karaa Arsiitirraa dhufu meeshaa argee fudhataa ani amma asirraa gu'aan deemu meeshota godina Oromiyaa hundirraa'u maajirra fudhadhee siin deemaa jechuun waan silaa yeroo biraa. Fagutti deemee barbaadu bakkuma sarara wal jijjiirraa fi wal harkaa gabaatii jira. Silaa irreechi qofarratti ta'uu baatte sababuma waan takka takkaan baazaarri kun qophaa'ee hedduu gaariidha.
Namni waan barbaadu bakka tokkotti gatii madaalawaa ta'een argachuuf agarsiisni daldalaa kun tumsa qabaa kan jedhan ammoo namoota meeshaalee kanneen bitachuudhaaf gara gabaa kanaa dhufanidha.
An maqaan kiyya Oliyaad Bariisoo Jimaa Baabsoon jedhama. Wanti kun ammaan tana sarkaa Oromoo giddugaleessa godhatetti akkanatti qophaa'ee sarkaa baazarii fi egzibishinii kanarratti dhiyaachuun isaadha ammoo hiikolee gama adda addaa hiikolee dinagdee hiikolee siyaasaa hiikolee hawaasummaa Oromoodhaaf qaba. Hiikoo dinagdeetti irraa yommuu kaanu dargaggeessi kan keenya faaya isaa ulfaa isaa. Meeshaa duudhaa isaa eenyummaa isaa mallattoo kallacha isaa bokkuu isaa ittiin agarsiisaa ture uffannaa aadaa isaa calaqqee halluu isaa ittiin agarsiisaa ture kana qabatee yogguu gabatti hin ba'u kan gurguru qofa oson tane inni bitatu matansa akka wan dinagde gudda tokko qamasa ulfasa wuse tokko tilaka dinagde mallakan shallagamne sabitate isa gurguru timmo dergagesi jiru jirenya sa marfatale isa letosa hawasumma sa walqite fati akati dadew dergagesi oji kacari qofa egata oson tane kalaka samusa ke sejiru kan bifa dadatin bitinna isa walitti qabate kalaka sanin wucu ada kan durani yiro ayyana fi saganta garagalati qofa iye fatansan guya kami yokata tufatamun dendamut halkan cificha akam jetut guya ganama gadiba wuna akam jetut badda fa kam jetut gamoji fa kam jetut badadare fa kam jetut halaka le sagadu gale sabuda tet wucu ngodo jetami rake saw de demtani laltani tutai hamma te kesa de manture wucu wan asati jirankun ulfa wan asati jirankun mida gumma isanitin alattu yu halaka le sakan gadu gale sabuda tan
addifi fan ta shome kinde situ agar sisa daldala rech baraku malama kuda afritin
do kanati ko paunsa gidu gala ada romo wan te gidu gala kanati mo na mota baye walka gaddarga ko ta baye walka yi wan san ilalu tikfani mo fata da kasmi daga har da tun bakka ta ko targachu jaraf ya rone roe be chati wan te fi du mi dage mulachu fi wan kan da ta si targachu filanno baye skaba wan to ni gara do gara gara ta ora moddo to ko tiga sa difanu filanno gara gara argachu fi baye muste sa do wan te
irrechi guya galatati yero itti ummani oromo uma isa itti galatay fatudam ayyana ummata miliyona ta kesu mesu kana gara maddagali tijirudaf akkasumas dirgaggotaf carra hoji akkata uf hojjeta majrajira odifannon biro adaf turizimi oromiyam kanaf irrecha maqada hachudan sagantalen qoppan maddagali akkataan akkasumas adan ummata oromo kana fakkata akkajidam gochudaf buaqaba kanjidan ammo itti ana hoggana biro adaf turizimi oromiyafi hoggana dami misoma ada obbranu buteti
agassesni bazare gizimi shine kuni aka qoppa uskan barbade kayoni sayni guddane irrechi ayana refanna ko fatayetin dabrun qabu madda turizimi tawu dandawu daqaba madda dinagde tawu dandawu daqaba oromoni qabeyni guddane woloti jedetin ni kayadu irrechi kesatu finfinet refatamu kanjal qabeyti jere wogotini sadan kana kesatida yero sadafati amma kani asitige gefamati injuru barale ngadda sababi covid iti na kata barbada meni sadar kabar barbada musanati kabajun indandene karama gol fakkatuni rechi qofa meti kanini charrani sa dangayetin kanture wontoni recha barbachi sad adan dudan sena ummato romo wonti calankisisu danda fayan oromo fanni ada oromo asitti bahetin ni agarsisa ada rakis namoda dadatis bitafaniti tifajadamu akadan dantasisura charrana kana inumamne ture baraka nagaru rechi kara balinna kabuni jalattoni ayana irrecha sabab sablammo tabiya kana kan taani fi umman romo butummat bayetin irrecha kana ratti inirma tajirame fi waya addamu bazari fagasis nukuni wan romo onqabdu jalabulti satit hawasne ada romo tis sena romo tis dura romo tis imben akabaru tasiso fi ummat romo tis taye jalattoni ada romo jalatana sittiru fanetine faya ufata ada romo ti faya mu kan barbada namo carra kana kan argatanetine ni akka faya man tasisu rafi bazare exhibitionin kun asibana metine ni tajajila ke nu akadan dau tasfamu dafi kan yadame baname cho
agar sin daldala kun gamatokkon namo ta hoji daldala ufanna fi nyata ada romo akkasumas faya romo ratubbanif maddagali sani babaldisu gamabrati namo ada ummaticha beksu ajran sagale amerikatif sahaidam to finfinnerra
radio sagale amerika sagantana fan oromo galgala kisa salama folakka jalqabe angasa sadid sambata abdulbat satellite andabars kanarra asirattrawota kanisinke summese antujube horati qoppi boritin ulitte debina nagatbula